madrasada aabe cumar iyo maamo miski oo laka barado doona qur'aanka kariimka iyo axkaamtiisa ayaa eeto bulshada ku noolan xaafada buqriya ee magaalada baydhabo dabor doonta baahi badan oo dhiniga qur'aanka kariimka oo xaragga lagu jaraya munaasabada harag jarku madrasadu iyo waliba ku qayb galay culimada wadiin waalidiin macallimiinta madrasada marti sharaf kala onkoreyntii iyo waliba munaasabada ku hadalaya waa naagmahaad nagay caasha cumar oo ee qofta madrasadu yahay hirgeliidiya sidoo kalena iyo waliba culimada wadiinkii oo fariigoon direna dadkii ilaahay ahaantada siiya inyoo kadaysida gabartunga
dacwa muasasatu lislaaha lidacwa wey may buu aha muasaso oo wanaag iyo onay dacwada ka sheegaya suu may buu aha muasasadaas haatana la garab surumo dadka dhan garab surumaan kheyrkan iska lidadaalan liinbaahanyi
gurunasan fayla iyo quruxdan iyo andiyaarigii iyo kulley inta isaga male iyaamin ka jira hataa animaalama gordaas sabatiyan way nimeed ilaahay subxaanahu watacaala iyaama nimeed bu kaala gidi fadays marka unu makhaatim furadan insha allah ilaahay subxaanahu watacaala
weli ogdina muasasadan culma adageek ahaan kuusi kor yahanin kuusti ya xaafadanin shaanti ya antahanin ka harayti dhowrtoo ku muhaadirinin jeedidi hata iyo hata ka dambena diyaaran eeta wal kale malkiin ku baahan ada inaad garab surinta taageerta kunkoo ka shirin geeke oo ada dhiibitay muasasadanga dhiibati wafna meel ma jeeyo bukriyay tangaheta dad ma jeeyo laakiin anin lamadoo weed adina lamadoo weed iyo an isku dhiibnay yooge iska dardaraas yooge unigo walanka taraas halka doonara oo ay taamto siyaas halka doonara sheekhi muhaadirada ko
laakiin ilaahay kalaam shee qiimayo meel fayda la fadaw yaa kiiga lanki ilaahay gilaamshay qiimoya ana hoosan dhakow may baa galay in allah yarfau bi hada alkitaba aqwaaman wayallacu bihi alaakhariin may baa jaraa ilaahay may sheebay anti goom ilaahay diibu sababtiya ilaahay koron qaadaw miir sara sharaf ilaahay kadiir siwa sheegi dadna ilaahay diintun iyo dulay sideen oo daciifiyan ilaahay hoosan dhakow yalla sheegi dadka diinta ilaahay hoosan dhakaayo meelo kale qiimayaan ma galaayaana way allahu bil aakhirin ha galaaya qaani fillah may buwa way aqulu al mustafa sallallahu alayhi wa sallam rasuulillahi may baare idha mata ibn adam in wadaa amaluhu illa min thalath bani adam hadii dhamaad may leeray ama si dhamaad si buuxa
waxay nagu codsatay waalidiinteeda maadaama ay u dhistay inaan ugu magacaawno aabaheed cumar ayaa la yiraahdaa hooyadaadana miska ayaa la dhahaa lidaalika waxay nagu tiri aabahay iyo hooyaday ha laygu magacaabo madrasada muasasaduna wixii laga codsado saas oo kale inay yeesho diyaar ay u tahay waan ka yeelnay madrasadan markii hore magaca kale ay lahayd hadda laakiin magacaas ayaa loo bixiyey maadaama dhismaheedii uu meeshaas uu ka socdo magacii madrasadii wuxuu noqday madrasatu baaba cumar wa maama miski saasay ku timid aabaheedii cumar iyo hooyada miski ayaa madrasadan loo dhisay loo waqfay ilaahay subxaanahu wa tacaala sadaqa jaariyaha ugu dhigo gabadhaasna waa walid saalix ah oo waalidkiisa waxuu la baxayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ayidana khayrkay samaysay ilaahay ka ajarsiyo waalidiinteeda inayna ilaahay ha u gaarsiiyo xoolaheed ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u barakeeyo ganacsigeed ilaahay ha u barakeeyo waxay bixiday booskooda wax kheyr qaba oo ka kheyr badan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha usoo geliyo cimrigeeda iyo caafimaadkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u barakeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan wuxuu noo keenay inaan caabudno oo nicmadiisii aan ugu shukrino
arrintuun yaa qeyb ku ee horumarada ku dareera magaalada baydhabo oo laga hirgeliyaya xaafado iyo kumidayinga hirgelinta dugsiga qur-aanka oo baahi badan iyo anqabanga bulshada qaybashay shaldubanga